Boomerang.
Tanya.
Magic and on the beat.
Dem poka home, vidole kwa com. Sikile time akitepa na search porn. Gang condom, malizi ndom. Kutaziwasha dim jwe inform.
Hip hop. Sifonya ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si wachele tufonye stingo ya TikTok. TikTok babe, TikTok. Si wachele tufonye stingo ya TikTok. TikTok babe, TikTok. Si wachele tufonye stingo ya TikTok.
We came from the bottom. Zile enzi zama.